yande join the vitamin tacha pantati na studio kalangu wakati nanton kibaru je fulfulde ko jamone mo don kibaru je me hande en kalan do fil ko darto wakati sedo heddi himbe nata lewru suma yeru dun sabi min kaldi e baajo to do goto o andinan en noy wonno hani lewru e hore mu jeewire ton en nan do sedu ko nan en nan himbe ko haldo fi ko darto tiada go kulan traje der lumoji yewtere men pinnande studio kalangu yaran en tan gaya der region mo doso noni nokkuto be ngadi sadaka ko be ngatto hidan wor hitan do maango endan gam batta tabasi fuwada horejo sorkobe yewtadan en no be ngadi sadaka en ko ri janyal lemon suman amadu ko en ko janganta haborji di endan ni e fulfulde yorombirde ni lewru suma yeru Allah jabi ni yaade wakati seedni woni ko fuddete jeewede nondu sumerde fuddo an yaade yes seeda dum waddi ko faware jondu konda ni bandimin tato en dan difa mbiteedo mani Musa o yow dowi e faware jondu konda hono baajo todo goto modi baajo non o andini du konda noy wono lewndu han jeewire e ko han tokke der majjum o modi wita kenal ustaz Salifu Abubakar
Sai ke conseil an islam le prof
ko yamira e dina al silamagal nilaado muhammad sallallahu alaihi wasallam wi indeni lewru darake ummodo don e suma yere ndeni kadem wi ama lewru wadi badde nogay e jenema chapande tati ko dari njulo ndenne hakkiloji nimbe fode be keba gollirde ko nilaado muhammad sallallahu alaihi wasallam wi gam alla wi ndeni nimbe nodom ngada geddi hakkunde mu en fu coddito do qur'ana Gangonga no tawa leemu
le ko na wonu tranché
Alla e tidugol na men tiada ko kulantaraje fu e der luma hande de enna kulledu konna nawtorte san san e leedi Niger dun du konna ni battagol lewru sumayondu enna waddi ko bandi men jaato enna dosse jahangal o yewtide himbe dosse be enna be kalnimo dum be ji e do fi on enna warde du fawar joni ko gomnati hoji labi do mudum
kulle de himbe nawtorto fu yaada fudo de di lewru suma yere naati kan dum burta bondi nebbam maaro kamannaaji fu yaada ki lumuben ni handi ciewa no watta ko yirna hebo ba safunde wonde laso handin laso e joy do sonnete
la decision du gouvernement
la wala mungol gol nanti hoji buytude itte e jangele gam buytude ceede are burdo nawtorede e jiidam hunde non ko nimbe njettiri dum e gomnati ci sanne iri golleji di ndo wadde hanana dun sube kan woni dume gomnanti handi wadde heba jippinol cede ko wada dun waddata basi kano di labi no kani nanganede yaade lumobe mawbe fotorbe be ankaini no hani gomnanti tabintina ko wadi e wallirde bibbe leedi dun lato gonga
nani horejo sogeji leedi France mitere general Thierry Burkar kany e fawar jondu ko na horejo le bi endu ko na sogeji leedi Niger mitere general Salifu Modi be jey ton enda ni hono walam wonana ni kiloji ko to temdra hakkunu e gallure nyeme nokko to be jey be joy sogeji leedi France e leedi Niger ko to kemde chapane joyo lati ngam darina dorude biddam bonda ko ton endan cagal ko be gardu ko na general Thierry Burkar enda horejo sogeji leedi France ono do ko be habaruji nokko to jippore lanaji France do gallu nyeme gambato famena dum on kor jahanga makko gal endan bandimi tarnal fude ahmed kando no tawa ele himbe ben enda
J'étais avec le général Modi. Miyehino walam hauta de général Modi gami juro kabinibe e leydi Niger e leydi France gombe no gollida ganduri didde e pelle fellobe kombe der chakantaraage de ko wonno fileni woni kepto lobbol hebo gam pelle murtibe himbe no yilotobe no gada bunondaji denne no handi mosola hebane sadarmaaji di gam général Modi gokkamu woni kabbinibe leydi France gaddi ballamu gam nangango kabbinibe leydi Niger ko giimu handen der juraaki ki welikam sanne gam mi tawi lawol gollidol lobbol hakkune mabbe
une excellente coordination
nani nokku biyetedo anu tabdo gallu nyame won ko subako endan hono luma kollol fudda dun du konna jiatnani rewbe gortabe dun won rewbe gorramu dun e may fudu konna declare so geji maybe le nokkuje konuji ka e gon ko njari kulle de be ngadi juude mabbe gam batte be kolla dum be kebbe ciotta dun du kondan wada nyalaade ga yam faadi lewru avril himbe no garno jeewa kulle no cioda de waddi ko faani bi tata samira dan usman latir kangon horejo fedde wi'etende nigerel o holli wiide ke hunde ɓe gaɗi ɗum gam batte Allah e hon hokkude daraja yaade e golleji ɗi endan e haalde ko tawa hen endan. Samira Ben Ousmane, ko a haalani bandimi Mama Ada.
Les veuves en général
rewɓe ɓe gorraɓe mabɓe mbura fudo dekiraɓe kaɓɓiniɓe baraɓe kajaka balla dey iɓe kaja kulle ɗeɓe gaɗata coode iɓe kaja balla dow golleji gaɗol kulle gaɗeteɗe leydi din dow balla ka sigila rewɓe ɓe gorraɓe mu'en mbura bawuɓe keƴi ko'e mu'en iɓe godi niya ɓeydango rewɓe 2,000 andal tawaɓe nder région ji 8 ɗi leydi din teɓe nder groupemaji herme nde lamɗo jaɓi sigila o no wanginte lewru juin barke ñalane ittanane rewɓe ɓe gorraɓe mu'en mbura ɗum no hokkan rewɓe keɓa ekkitade golle bawa golle ɓe keɓa ɓe keƴa ko'e mabɓe fa ɓe koƴa teddirka cukaɓe mabɓe
de leurs enfants et de leur destin.
Ɗo leydi Niger na mbiyen kerol duniyaru fu no wodi caɗale ko wonno haɗa hono himɓe joƴƴinoɓe campanie ɗi koye muɗum en gaɗa golle mumen no haniri ka der gane kam wonno fawari jondi konna ni ho rejo fedde ten African Development University o mo nodda yaade e himɓe jo en campanie ɓe daro koye muɗum en tarsino to acca caɗale ɗe haɗa ɗum en wadde golle muɗum en ɗum o halni mbiyeteɗo Ali Tadjesir Ahmed.
No wodi kongol gon e anglais ko ɗum maninirto duniya hanne fadde covid warude iɗum wi'e bika word no waɗo oɗon bo wi'ude ɗum nder habaruji on gi'i nonno duniyaru wontori non ndennon joni ko covid wari hakkillo fukkingo goɗɗum annino iɗum saɗi gowarta nini ɗum tinnoto iɗum yahira neɗɗo ndeno tawra saɗor maji seni rarta noy heɓata musola majjum mene emen tawra saɗor maji kewɗi hana ko risku leydi tannon hannonno annuɗon ɗo e leydi Niger emen godi ummoytoɓe leyɗe mumɓe no jaha leyɗe yaasi eɓe gaɗa 1,000 e lasoy 3 on gi'i emen tawra erɗi saɗor maji ɗo nder leydi amen gonga neɗɗo fu woni wi'a hakkillo fukkingo no soɓɓoyto to woni no hoyɗano
nonni maire mo Birnin Kazoe région mo Zender o hawri fawar jondi konna ni e laamiɗo leydi ndin kañum e mawɓe policiɓe gam batte ɓe kaldo fila ko darto ko dorogo no waɗa e kulantareje gam fodde hakkilloji himɓe hakkillo sanne e fi dorogo endan Boukary Djibrilou o hollidu fawar joni hon ɗum e hanta e waɗama yaade yesso kanko woni maire Birnin Kazoe.
Min comata e hollugo himɓe caɗale gonɗe nder cottol kulle bonɗe yaru yaru hunde noon ko wala barke minen gatta daane e ɓiɓɓe men e miñiraɓe men koreji men gonɓe nder golle bonɗe ɗe durwa acca golle ɗe gam fi noon mo woɗanaɓe woɗana jama'are den fuu dey neɗɗo fuu holli tiiɗal miñiraku to min kokkan kaɓɓiniɓe are gollitirɗi nangana polisiɓe ɓe gaɗa yiɗagol nder sirri gam ɓe keɓa ɓe nanga bonɗo fuu teddirka saroɓe noon anda to sukaɓe mum'en jahata gam suka mo anda goɗɗum naati nder golle bonɗe hokkaka tarbi'a lobbo noon ndenne no tokka saroɓe mum hakke jomɓade fuu nanga waɗana koreji mum na sukaɓe mum tindinoji gam min keɓa mosola saɗar
mum.
Loctoro wonto enen d'accord région mo maradi kandu konda waɗi wakkati ni ko heɓi radio ko ƴewoto no ɓalli ɗum woni hono cellal ɓiɓɓe adamaɓe jonnon kulle fuu kiɓɓi ko wattu ko tawe gollal ngal waɗi ɗum du kondan wallan to ñawɓe enɗan wakkati fuu e seede yeyle gallude marade toon ƴeewo ɓalli muɗum en kana won loctorojo mawɗo o holli wiide ke himɓe no kani kakkila ñawɗo fuu acca fa loctorojo weɗo ya radio ƴeewa de ko wara eno sa gonda nani ko haalni adamu Oumar Bandi min tawata toon d'accord
Albishir komin gaɗanta himɓe kaw woni radio ƴeewal cellal ñawɓe are muɗum fuu keɓike radio o ko foto ko doqoro no wodi nafakka sanne ndenno ma ko waddi saɗorna o kaw woni hunde ko woƴƴinta foto o e ko waɗata ɗum hara ko darta gollitirɗe ɗe en funi ɗum heɓike nde Allah jaɓi ille ñanne altine min puɗɗa e golle ɗe enda gaɗɗo radio hana neɗɗo no hira ni ni tan yiya ƴeewane cellal mum no nana nawor laaji ko na goɗɗum feere seede loctorojo wi'i jaha ɗum ƴeewanma cellal maɗa nden ko jaha gaɗol majjum no wodi nafakka sanne joni kan ni min keɓi are ko ɗum ƴeewirta cellal himɓe hana seede ɗum adi ñawɓe ɗum yariɓe nder loctorore goɗɗum.
Radio nokkure wandu ko nafirtama ko holloto jimi e bami e fina tawa e adaji dum do wada kanani e le nokku to fannu andal jangete do bibbe adama be universite addu momun do gallu nyemay do majjundu ko nambiete docteur Lena Blue kandu wadama gam batte wawdo bomi non fa ekita jango be nan no bomi wadirte e fina tawa e adaji Antoinette Tidiane Alouka woni horejo nokkurde endan o mo andina do endan ni Rafika Attaher dum on ko be gaddi do majju.
Nous inaugurons
min gadi batu kantol no kure heyrede dun do weltare mawne non bomi no huune ko sukabe non mim goni mine miija e jimido docteur Blue ko no fantinam andu no tawra e andel ko miccitade e gurna e darjingo kerol fina tawaji de leyde afrika leyde duniya hana gan fina tawaji men non ni bi amine andi ifu denni seyde andal hebama do majji minen belto e ileyda ko gam barke bomi wadi bibbe leyde afrika kebi lawol burdi wakati jaman maccanga gada nido fina tawaji meden di darjinen din pecci dadi e wobbe
et le partager avec le monde.
Yewtere men pinna hande halan hala sadaka ko wadana mayo tok endan gaya dum du konna horebe tokkube hono toruji kay ngon ko gadi dum kany e sorkobe dum dum en ganado hitan war hitan non endan mamman sarkin jirji kan won horeje mabbe nan ko andini bande mi fadal alune be gadi sadaka ko sabi be gadi sadaka ontu
yiri haka yiri zai hanga sai
hitande warde hitande illu e mamiti mamo den lamido tawanodo don le hitande fu illa wakati on yotti ko maye gon wadante sadaka non onodata jebe maye be hokka cede balu danewu yaha sode yete akke fa jemma der yamde jenai hara koy nodde kambe ladde tawado der maye fu e wiide min jidana noppi amin nana amma to gite amin ji jonkai na ko yotti to sadakaaji din mo non fu eno wadirta gam seni dum wadama le hitande to fu ayi ko nande hunde ko watta berndema bona kasenda
kangam bi sarji roi
moye moye en kawrata gada sadaka o
kan den manna may de yankan
min latibe horebe atefa minirabe ma jimaabe be golli ditta ngaro mo non fu wada kongi mudum odon konga ittude ndiyam no moyta balungum saito kanti diddon kongi modom dem pukkinto balungum hirsude wakati jigom ndengu hutama keketti din no hawrete nan yoppede der mayo nokku futta di daroy to nangude don warde der leydi gaya fu no foti bononda watta der mum wakati ji gondo mbalu gonno hirserano yoppirte der mayo juroyde gam hitande fu eno dilder
yir kulun nanga cedirono
deni neddo no yidi nata der golle sorkaku de leydi dandidi labi di neddo hani tokka
wato lelle
se ko alla de mayo go jitaango deni aronai to wallahi awauta nadde der mum gaylo wod jubi jeddi abama ekititte lana mbirgaki baddinol taruol kambe gadol guraaji yejito ekite nginam e awjere lana nda don ja hakkatana biyana awjirgal lana pamaral e mander lana kan yeso e fodude hese hese saito o wawi ginandam de ko hokke gada lana kan awjude amma jo o dum fu dum waylake wallahi nden saito pilida kaaje didi pamare konguda e majje ngata wotere e lasi lana kan ngata ndeto du e hore lana kam to fende ngabu ummi fafia lana ma nguofa amma dum wala hande ladde den fundilli ndan der nokku to godde den jewtida do le yamde sappo e didi jamma wallahi neddo susa warde lemu amma hande ayi fa e bade di nyibado
so windi en nani e somme
edo yawtare fader alu nelde judeto enan gaydo fiko darto hono sadaka ko watte hitan or hitan do mayo to enan gaya woni ko habrimi fulful tilli hande faani elen jo kamul hewtne en altiner jokato to habaruji e dengal demle meden fu tawado no studio kalangu jommi accidan on e mamma ada wadda kandu habaruji e dengal hawsan kore assalamu alaikum mbalen to jamwali
studio kalangu
diva do radio alternative
lamba chapan ejena ejena topere inay fm zender
do radio gaskia lamba chapan ejetati ejena topere ejoy fm
mara ido radio sraunia
lamba hemre edidi topere ego o fm kyota
do bonfere fuma lamba chapan ejena ejena fm
studio kalangu